talk to the town. My nigga BG, Lamar, 41 records. Sihitaji mimi nyingine pair. Please, same yote yalo tokea, yeah. Ni vibaya tulinifikirie. Maja ya piti nikijitetea, darasa likalike nikikuelezea. Studomisha wana voko kurudia, nikiwa saloon bado waniona mwongo. Hii ni bongo dizi, maikamatiki ni chongo. Mina struggle, wauna struggle wongo. Kudabo double feelings juu yangu tena. Foleni na changia ukiuliza, unakasirika simu kipiga siki hivyo. Enzizo mwanzo kutoka likupa gizo. Ikawa kama wimbo kama wito, ikawa kama kawa mradi upo ya.
Baby where you are why, usiji jeri kwenda mbali. Asa tada na kuruli night. Why
baby where you are why, usiji jeri kwenda mbali. Hata wewe unaruli night. Why
Strini eleze vipi nieleweke hii topic. Nikifanya hivi bora vile hutaki. Hivi we ni mtu wa aina gani? Mbona moja kai mbile kaita, tatu haingii wala nne haisugei. Sometimes slow mara speedy unawai. Mida hii soba mara ukije uko high. Hivi we ni aje eti wewe ni gani? Ukitoka mie aka skulizi, kwani we mwenzangu unakwendaga wapi?
Labda wanikubana machizi wangu wa Mwanza, Kigoma, Arusha, Singida, Tanga. Hatukunyi wala hatumezibia, twacheza pool table win. Menisikia ma?
Ladies and gentlemen,
as I fall in love with you,
it's 41.